haijali vidomo midomo wapishe mbali
wote
wote wote
ashabopo
wote
ashabopo
wote wote
ashabopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbali
wote ashabopo
kima
ashabopo
kima
wote ashabopo
Ishi mashine, kama mekosa kazi, shikage memkalime, usilete ubazazi, washa kikini izime, shishi ndo funga kazi, hakuna mwingine, kama unywele ni nao, kama mkia ni nao, kabebi fesi ni nako, tapo, shishi mama lao, kama mkwanja ni nao, mkia ni nao, kama upaya ni nao, Wake up, wake
up.
Bend the world with
Ashabopo.
Watch your words.
Ashabopo.
You can wear with
Ashabopo.
Wanna say my money no. Wala si jali. Midomo, midomo. Wapishe mbali.
Ashabopo.
Ali, 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 Ali. Get the galipo.
Aye. Nenda ukalale nacho. Kidalipo. Nenda ukalale nacho kidalipo Nenda ukalale nacho Kama unywele ni nao Kama mkia ni nao Kabebi fesi ni nako Nako Sisi mama lao Kama mkwanja ni nao Kama upaya ni nao Sisi mama lao
Sisi ya mshabobo
hey.
Ashabobo Sisi ya mshabobo
hey.
Ashabobo
Wanasema maneno Wala sijali Vidomo midomo Wapishe mba
Sisi ya mshabobo
Ali, 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 Ali,
Ali, Ali, Ali, Ali, Waigunga naleta matata Hey, naleta matata Shishi baby naleta matata Naleta matata Waigunga naleta matata Hey, naleta matata Shishi baby naleta matata
Watch it, watch it, watch it Bring it, bring it, bring it, bring it, bring it
Phoenix.com.